si ay bulshada baradan waan ogaadaan shaqooyinka iyo qabadaas maxkamadda rafaanka gobolka Bay wadooyinka la maraw dacwado la jeesiday kora iyo kiisaska awooday in la taa maxkamadda in ay gar naqdo iyo xilliyada ay qabado korta iyo waliba riidi oo arlaade walku weydiiday garyaqaan maxamuud abd yusuf gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Bay waana ka xal dheer arrimaha sharciga wasoona bulshada la wadaagay muhiimadda iyo la taa maxkamadda rafaanka gobolka
lamadaas daraja marka walaagi oo gartiyo madi oo xukun la ku saara ee kaga naca waayan yamay la hanqaaday marka maxkamada rafaanka sharci ahaan marka maylan gasay darajada koowaad yalan gasay marka may buwahan maxkamada rafaanka may agalaase ama qowdaase dacwado oo ku kooyo degmada iyo gobolka marka degma hoobleera dhammaan degmooyinka oo gobolka Bay leh iyo maybuwaan gobolka dacwooyinka oo lagu garnagay xukun lagu riday xukunkaas lamadii jaanib dacwooday haddii qaabato may ku dhexeeyaan xeer raali iyo oo eeday dhibanon doodo iyo eedaysan oo qareen doodo marka xeer raaliyaha markaade marna may qaadayeen qareenka uma eedaysana qareen sheegaade saasoo kal marka madanigana saasoo dacwoodii daaweysanaya haqaadaan marka rafaan madiyo garti la saari xukun la ku saari oo kaga nacwaay marka maxkamada rafaanka marka may baqowdaas ay wadan la ta awoodiye ninka heeraysanta waa maxkamada an ka sareeyto gobolka way tusaale ahaan hadda gobolkan Bay may leeshan degmadooda lay shantis degmadood ya awoodiska baasanta marka maxkamada rafaanka awoodiye ka baasanta tusaale ahaan baydhowo shantis degmada may buu ahaan baydhowo buur hakaba bardaale qasax dheere diinsoor marka maxkamada rafaanka awoodiye ya may baka hareersanta intaas sentaas degmadood dhulka iyo ka fidhiday awoodaanka leh kiisa buur hakaba ka dhay rafcaan alaan qaadi maxkamada rafcaanka toos la sheene iyagu ku garnaqaas marka iyo wal kastoo la hariira arrimaha cadaalad may la mid tahay waan ku sii sareyteen waa taliyaha qaybta booliska markii la leeyahay laakiin maxkamada rafcaanka ay wato balaar iyo ku sii sareyd laakiin isku dari qaab talisyo ya isku dari jahanga marka ama gudoomiyaha gobolka la leeyahay laakiin shaqada iyo shal qodan lan kuna maxkamada qaabilsan kaasna maamulo qaabilsan kanna ciidana qaabilsan laakiin waa isku may buuhan deegan aan maamul ahaan dhulkaas wala maamulo maxkamada rafaanka ayaa awoodan leh markii shantaas degmi ku sii shaqeeyay gobolka naftirshay de shanta degmi qaabo oo may buu qodobadiyo oo isku qaabilsan isku hadii ku dhiyaan wal sheene marka maadaama hadda access ama kalis furnaashin jarn oo buur hakaba ibaydhow dhinac iska dareeran ama bardaale ibaydhow dhinac iska dareeran ama diinsoor ibaydhow dhinac iska dareeran aqabad kaare ay walji jaru koran laakiin may buuhan maxkamada rafaanka awoodiyey kumida maamul ahaan iyo la socod ahaan iyo kormaran maxkamada rafaanka may kala may buuhan kumida shaqooyinka qabadaas xabsiga in yey may buuhan ka sameeyta kormeer iyo ka sameeyta maabistiirin oo iyo unnooliyin caafimaad shoo waxyaabihii xukunshu dhammaadii waxyaabihii oo maybo madiyo laahiri tiradii lanka tir galay in yoo hirinaadaan oo kale oo waqti shoo dhaafi tusaale ahaan salliga booliska qofashaani maqoobadi salliga booliska lankaas mayba haayo koreewood in leesharagan anfasay muddo cayiman oo ku kooban afartii siyadka saacadood meel fadayn in uu ku horjeeyay garsooraha awoodan leh ama maxkamaddu aan ku dhawayn uu sujeeyay maxkamaddana markaas kadib may sameeyeen may ka dhigaysay garsuga umrumaanka dhigaysay habsiga jeeyay.